all your deep belly in a chantier. You so can't give us in all the check in the sincere. Can't give us in all the deep belly in a chantier. Police are for what we do, we make it up, we come at ya. But your room is can't give up, we want to cut ya. I'm for what we do, we make it up, we come at ya. But your room is can't give up, we need to cut ya. Go get it, you want to chat in a two-by ticket. Kulam dana kwa kachi sika mani anafeli. Kwesa fili sayi wejo ngalana kwa safari. Mende kesa usi sika mani kuna ajari. Uya watoto bombe. Watoto bombe. Aya basi chu 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 chu. Sonda kuja unashanka asile kusila samani. Shashida tume toka uswaili. Asipi paka mchana basi kioni na kuta pakome. Boya ewe kanyafuni sasulise maswali sokuwa ikutali. Ima postongo kama chama majibu. Kileta usela ujwaji yako utaribu. Bida kutali mbona na waka tabibu. Boya watoto
Fresh to bad and I'm